Omulangira omukulu oyo,
omulangira omukulu oyo,
omulangira omukulu oyo, omulangira omukulu oyo,
omulangira omukulu oyo,
omulangira omukulu oyo, wala la 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 la,
omulangira omukulu oyo,
omulangira omukulu oyo, wala la 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 la,
omulangira omukulu oyo,
omulangira omukulu oyo, omulangira omukulu oyo,
omulangira omukulu oyo,
omulangira omukulu oyo,
mwali Yesu mwali. Sana kusinza omusajja sana kutenda bange eyasuubiza ebingi yatusuubiza mayumba omusajja nazimba ebintu byakola nze binsuseeko nemmera malala kati tambula kada tambula nzimba yasumulula bange kati tambula kada tambula nzimba yasumulula bange jengenda nengerayo wala abatalina bazadde musendo yabaleze obulampo buli mikono gyekkiriza gwenyikira kumusaba akole binene gwenyikira kumusaba asumulula makubo
kaba ngakabira omwana kati esaawa eno bwe njagalira nzaala kyenva nyimba netenda nga ntenda erinnya lya Yesu walalalalalalalalalala nga bakisimuzindira bange koze ebikulu yadde Yesu wali naye teweeyibala tiwaliwo omubi omubi sitaani yeetawumula atambula dinga n'ebikonga noonya w'okulya kyenkukutira gwe gwabadde yesikiriza saagala ozikirira obulamu bukwase Yesu kuba yabisobola oyo
tweyanze tweyanze.